Emisa moya me nemphumelelo emihle Wokuhlakani phane sineke utholakala konke Akusafani nenglindezi yamadoda mhlophe Lokho lokho akukwenzi lula kahle Mina ngiyalizwa ngisendleleni Engayaziyo Yasemekhikho esowethu naye Hey Mina ngiyalizwa ngisendleleni Engayaziyo Ihamba ngomoya, hamba ngomkhumbi ngazi Mina ngiyalizwa, ngalalela izinkotho emsakazweni nakuthiwe Ngangibuka omunye nomunye ofuna ukothe izindaba ezinkulu ngilalele Izihlakaniphi ezinkane zomlando kanye nezindlela ezintsha Nginamandla, nginabantu, ngingubani mina ngiyalizwa Suka la usho lokhu kodwa cha uzothola ukuthi asalwa siyazi Obuwazi akubona bahlakaniphile Nohlakanipha kusuka emadodeni amhlophe, amhlophe Emizamo yami Nemphumelelo emihle Emizamo yami Nemphumelelo emihle Sometimes I feel But when I think about my children, who's gonna take care of them if I'm gone?